busalolo kwechirumya yo mosekerete kubanange sayagala nalabirawo bafuma nyo bamusoke babanjogerera mafukule echewunyiso yabalekawo yayagala nzengate nange mwagala
omutima gwange guwa bwesigwa balinza omuseko banswalize obulamu bwange obutadde awazibu buli mukazi yenatunulidde eno olinkyawo neswaza nze ne bazadde bange kiribanyiza
nze kati ntambulira mu mbanga omukwano gwe ngulira mu mutwe eno buli gwe mpita mpita linnya lya abamu balowooza nafunye n'eddalu omukwano gwe nyingidde nze simanyina kintu kye bayita kunyiga ddiya buli lwakomawo nandeetera obulabu obunsanyusa kalira kamuto ndeba kati balumwa n'emitwe olw'okuba ntitiibya nnyo ntoyate bino bye baliko kakyali mabaga mugula omwaka muninde kugejja
omutima gwange kuwa bwesigwa balinza obuseko banswalize obulamu bwange obutadde awazibu buli mukazi yenatunulidde eno olinkyawo neswaza nze ne bazadde bange kiribanyiza
Oh,